Yo, say, night on my head. Oh yeah.
My feeling make it.
Oh la la, yeah, yeah. Alinipenda nkiwa tingo, kabla sijatoa single. Na unga unga mwala mtani, leo nimeshinda bingo. Ah, master wa TikTok, kule wanatega mingo. Na meseji za unasoma laki, na mtungia na wimbo. Alinolesha to love, toka way back, paka leo tunapeta. Hezi hizo za chechecha idae, paka leo tunatesa. Alinolesha to love, toka way back, paka leo tunapeta. Hezi hizo za chechecha idae, paka leo tunatesa. Ni mina baki moyo lalipasuka la ulaenda resi ya na dunda dunda ma kama kitenisi ya ma oh, kweli nimepata jembe oyani we ulinachisha paka ukiwembe misigara mipombe oyani we ulinitenganisha na vigenge ndo mala mwenzo kikuona mwe wangu na dunda pa. Ah, amin kikuona moyo wangu unapita pa. Na linonesha to love, toka way back, paka leo tunapeta. Hezi hizo za chechecha idae, paka leo tunatesa. Alinonesha to love, toka way back, paka leo tunapeta. Hezi hizo za chechecha idae, paka leo tunatesa. Ni mina baki moyo lalipasuka la ulaenda resi ya moyo na dunda dunda ma kama kitenisi ya ma oh,
My feeling make it.
It's the face.